Sime.
Hola, Bas.
Hola, Maito.
Dala sibakhuza bafuna ukulalela, sihlala siphuza futhi bayasibonela. Basibiza ngamagama bayasimonela, siyathemba umdala uzobathethelela. Dala sibakhuza bafuna ukulalela, sihlala siphuza futhi bayasibonela. Basibiza ngamagama bayasimonela, siyathemba umdala uzobathethelela. Phila kayi-one ifuna impilo ephelele, ngiphile good life vele impilo ishelele. Spina kusheshe bula sekele, mina sengifasile ngizobona sekele. Amdali mina ngibonga le mpilo, ngicela ukushikisha ngijive kokugcina. Nesitoko la sifuthi umlilo, yasho danko yamnandi le mpilo.
Oshikisha, 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 oshikisha.
Mbona mina vele wena uzoshikisha, ngoba bangena bathi ngiyasinda. Izabangani zobayenzela, zoba marinator, zoba ashkarai. Istop siku 6 vele ngiyashisa, bangena thina ubuso vele uzoshintsha. Ngoba thina siyizinja zinja zokushikisha. Shikisha ungayilatha neshisha. Shikisha, yo, marinator, yo, yo, akarai na, yo, hey, shikisha, ay, shikisha, yo,
Sime.
Hola, Bas.
Hola, Maito.
Hola, Bas.
Hola, Maito.